exclusive from pickup.net.
Quati chilo to ah, te papa lelo. Wale shindi kava nove, amenga yabo. Nomba ilelo, mona fe ifyo wene ah.
Juju ja
undereshi,
ala na ufuma,
pamwinga bobe. Teno vateni mana si nothing. Mona fe fochi wene ah. Abanobe,
mona abanobe,
navalu pa bobe. Baline sansa, ye ye, wengi vale isa,
raisa vaya.
Bali apa,
ijiji,
iwe walishala.
Mama, mama, haja, hajijijiji.
Wengi vale isha,
owe he.
Ukufipuisha,
mama.
Bali da kwa tafi bomba.
Negativa nyonge, lelo pantu
ah. Finally ready,
haya,
finally ready.
Mama, mama.
Finally
made it. Finally
made
it.
Finally made
it. Mama, mama. Ajijiji.
Bambi vale titeti upia pata pale foli. Bambi na wati teti ukwa nishe ikala fesori. Pati jitanga na ifikata kwa boko kanya ea. What it should be, will you be, ngefi.
Mona fe ifyo popweke
popo.
Ulisuti
kwa timufi
pawinga bome.
Aye ye ye nesa wa makaye.
Mone sansesho wale
akuna.
Mona uwa vyashi
iwe mona.
Wa mona vanove.
Uo chikalipelo akwe lelo.
Bengi vale isa
raisa waya.
Bali apa
ijiji
iwe walishala.
Mama, mama, haja, hajijijiji.
Bengi valesha,
owe he.
Ukufipuisha,
mama.
Bali da kwa tafi bomba.
Negativa nyonge lelo pantu
ah. Finally ready,
haya,
finally ready.
Mama, mama,
kwa timufi
haji, hajijiji. Finally made it,
finally take
it. Hajiji,
finally bari.
Mama, mama,
kwa timufi.
Akalanda kulivalia wa mwenye kwa titeti mufikeko. Bale chito kudumbula mesonga wa mwona nyuzi yenu ah.
Na wamfati mwachipitabo.
Batakwa
wamfati mwachipitabo.
Bale bife na pamenso kwa tipadefo banu nsha mayo
iye. Iwe bete batambe.
Bete kuno
bese batambe ya.
Bamwene kotulula vwe for you mfuika ye 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 ye.
Iwe bete batambe.
Bete kuno
bese batambe.
Ese batambe ko winga wachi pesha mano.
Entertainment.